alipota yekitongole ekyebibalo mu ggwanga ekya Wubosi, era watyo nawera nti bagenda kutambuza enjiri yono okwetoolola ebitundu bya Uganda. Olwo nno omuze guno gutuulibwe ku nfeete awamu n'ebikolwa ebirala byonna ebigenda maaso n'okutyoboola eddembe ly'abakyala awamu n'abaana abawala.
Omulamwa gw'omwaka guno gugamba nti twegattire wamu, tulwanirire wamu okumalawo obutabanguko mu maka n'okumalawo okulusanyizibwa okw'abaana abawala n'abakyala naddala okwo kwe tusanze ku mitimbagano. Era nga tugenda maaso n'omulanga guno, tutaddewo nnyo okwekuusa okulaba ku nsonga ezisinza okunyigiriza abakyala anti abawangalira mirimu egyo egy'ebyobufuzi nabo basanze okunyigirizibwa okw'enjawulo. N'okubeera nti ebyenfuna tebiteredde bulungi nakyo kyongeddewo okulaba nti abakyala bangi basanze okunyigirizibwa. Saawa eno abakola okubalirira batulaga nti abakyala 45/10 bali waggulu w'emyaka 15 basanze okulusanyizibwa oba tewandiise physical violence.
Wabula era ku nsonga eno omwogezi w'ekitongole ekya Center for Domestic Violence Prevention, Anne Nassamula awamu ne Alan Kikomeko okuva mu kitongole ekya Torches the Heart Uganda, bategeezezza nti buli eggwanga buli lwe libi lyaligenda mu kalulu akabonna abakyala batera okuyisibwa obubi, ekyo nno n'ekityoboola ekitiibwa kyabwe. Era alipoota ya poliisi ey'omwaka gwa 2024 eraga emisango 1,200 mu 424 egyekuusa ku butabanguko mu maka egyawamu gye gyaloopebwa, era nga kino kireeseewo okutya mu Bannayuganda awamu n'abo abatakabanira eddembe ly'abakyala. Ku nsonga eno Kikomeko agambye nti okumalawo obutabanguko n'okukabasanya abaana ab'obuwala, asabye amateeka gagende maaso n'okuteekebwa mu nkola, ekyo nno nga kijja kwongera okuyamba okumalawo ebikolwa bino ebyongedde okulabwako mu bitundu ebitali bimu okwetooloola Uganda.
Tutuuse okusaba kwaffe eri gavumenti okuteeka etteeka lya Domestic Violence Act mu nkola. Tusaba okwongeza budget ya Ministry of Gender. Tusaba n'okuteeka ssente mu bifo ewakuumirwa abantu abatuusiddwako oba abakabasanyiziddwa naddala abaana abawala n'abakyala. Twongera n'okusaba nti nawangubadde okukabasanya kuleeno kusinga kukolebwa ku baana bawala n'abakyala, tetusobola kuleka balenzi na basajja mabega. Nolwensi tusaba abavujjirizi b'essente okuteeka ssente naddala mu nsonga ez'okulwanyisa oba eziyamba okulaba nga omwana w'obuwala oba omukyala ayambiddwa.
Awamu n'ekyamawulire agessaawo eno munzikirize nga 10 wano nze